Yande joy e min taji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande ni dermu en kalando siri durwo to lak durudu ni fa hande wadetengo ton en danni do der leydi Niger den danni der hubere nyamede en dan chakal durwo be leede hirnange Afrique e en dan. En kalando ni fa hande der habaruji meden didi hande ni do ekkintinoje de rewbe tawraabe ardangal pelle der chakantaraje indingimi gonano gadani golle duni fa hande pirtol ko e do hirnyare e ko nandi titta. Yewtere pindinol meden studio kalanguni hande en kandu fa hande wadatana du tariki sarkin noma na bien lamido remobe ton der chakantaraje arewa department dogonduchi. Mena Niger aprim hande ni yande jetati gada futuro ton endan lady Algérie lati doita Bareas lady Madagascar fedde mu dun duni fa hande gante fude nokure tata bere sigila te fude coupe chanko wana no wade ton endan lady Algérie tan du ujina didi laso e tati jangu duni fa hande mo Allah yari den non chan o endan latol bal mudun timmoita latol bal gol duni fa hande timmiro an chaka latol bal ko natta chaka lady Algérie e lady Senegal. Sappo e jeɗɗi yaade sappo e jeenayi lewru mars hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e tati mo Allah yaari durwo tolak waɗoyte ɗo enden ni nder huɓere nyamede enden ni caka durwoɓe jeyaɓe leyɗe hirnange Afrique ɗe enden. Dow lawol siryade durwogo duni fa handen waddi ko durwoɓe sappo e jeo ka en goni suɓoyteɓe durwa ɗo enden ni dow leydi Indonesia di enden ni gan siryade ɗum du nder sappo e jeoɓe enden ni ɓe waɗan durwoji ittude woɓɓe fa ɗum ya ɗum hoddo himɓe jeo yahamɓe dow leydi Niger di enden inde mum nani ko Malam Boukar Akoda ardiɗo siryade durwogo enden ni ɗo enden leydi Niger ko o famtini ko Asumane Chine waddi firta ɗengal fulfulde.
Nous avons retenu
durwoɓe ɓen min gaɗana ɓe na pelle pelle ɓe kiloji capanɗe jeego e jeego on ɓe kiloji capanɗe jeɗɗi e jeego on ɓe teddirka muɓɓen waɗay kiloji capanɗe jeetati e jeego on ɓe teddirka muɓɓen yottaki kiloji hemre eɓe teddirka muɓɓe ɓuri kiloji hemre e laso e yaade dow durwoɓe ɓe nder pelle ɗe enda tattato men addata nder ko ɓoyata min kawray durwoɓe sappo e joyo ɓe gam siryade yahude tolak balɗe jeɗɗi gaɗa mum min gaɗan durwo famaro gon caka maɓɓe gam suɓade ɗiɗo nder fannu kiloji fuu geƴƴire fadde durwo to lakkugon yeheede sey sappo ɓen durwa caka muɓɓen min keɓa joyo yahamɓe dow inne leydi Niger ni min cigilori siri amen fadde amen hokkeede bawɗe ko siryoro
et nous attendons les moyens pour commencer.
Kenga har yande nay lasara gada mudun no himbe bombe godon gari do motoje jeddi kipiti bureau gendarmerie commune Falwal himbe duni fa handen chakantaraje den danni gollobe company gado beddol Falwal to andam bati mayi der majjun nani ko Hamani Halidu jiado he hubere Falwal de andani ko wi ko Ousi Abdourahman waddi firta dangal fulfulde
Deruro Falwal gada julde lasara himbe ne joodi saybe nani pellande malfe himbe miijatana ko pietal non gansukabe non gonno kala den ko sojeji kiddugon no joodi der nokkure den kambe en kolli wiide hana pietal malfaaji non sojeji din wi himbe ummo don sabi malfaaji di malfaaji mawdi non den ko jonka himbe kinino dogga gada min tagi sappo joyi himbe garti faa ewa kasen ko wonno wada wakati ko be gadi hippitere den be buli motore be bari himbe dido goto on kay tawa kana del loreji entreprise mo mori goto odo kando kan won do mo baade nokkure mori den kanko do jandere meri ton o yaade e suka e mabbe gon hebbe sadarma ton o won mo dari ko be pella fu be kinni be dogga to kanko kad o heba e baa makko
subaka woni rewbe wadambe hemre ardibe pelle der to enden ni der ci e chakantaraje departement en gingimi puddana e kintinoje do balde tati dun dun faande e kintinoje firtude ko e mabbe do golle hirnyere e ko nande titta nani dane de umara malam haladu kandu ni faande mer en gingimi o enden ni wattiyade rewbe ben dan ko Abdullahi Maina waddi firtade ngal fulfulde
shugabanni ne na mata haka
no lame be rewbe gure ladde sappo kam en nodda hawrede yade lame be rewbe wuro ngengimi be kawra kana gam beeda nede andal der lawol durbi didde golleji hirnyereji wartirde jonde jan e potale commune mo ngengimi sabu rewbe no ngodi nokku mangu le hunde fu ko watte ndene no hani be kettino ko wite dum nawtorade emunu faabe nangana min harto kejorande na godo sai ummodon darodom wartirde gollal amin gollal modon tawe de rewbe gure ladde ben koti notindiram bandirabe mu rewbe ko be kani nonnon du rewbe be gallure ben do to njata batuji be njottina andinore den to hani fu
inda ake bukata
himbe hubere gaya region dosoni hande de en dari wube jemma to enden ni culnani himbe be enden sanne dalila majundu ni fa hande waddi ko perfect gaya sogeji gaydi enden e jon en bangeje kam fu e sawortobe commune gaya enden gadi hawrine en gan yewtinade hebude mo sala sadon na enden nani ko hashumi a barshi perfect gaya enden ni famtini do majun ko fadel alu waddi firta dengal fulfulde.
Nous avons tenu cette réunion parce
ko sabi bini gadal hawrine de woni gamle ko sakiti dun nguy kaji no don duda sanne le galure gayande jemma funa wibe natu wujude nimbe moteje mudum porporoji ma nane are nautortede gom denne alla e o fi wadi kominodi hawrine de bako police je sogeje kawji de filande nago din no kan e yilade satu fu amma dun fu hadayi nguy kaji di no tokiti wadde dun dono hani nimbe ummo daro ga hebande o fi mosala warbe tawrine de kali halaji godudi manda imin gattata e kunta gollirde emun sabu kor hawrine de woni bibbe wuro keba danoro e der hakkilo fukkingo adiji ko jama wodi adiji ko jama dimin gollirta emun ga hebande o fi mosala
eradiquer au plutôt ce phénomène là.
An juda no fedde ummatore do ande leddi Niger non dur wonande yaadu yeso hebo asawe fu fedde de enden wada batu joda haale mun do ni der hubere nyame de enden chaka himbe jango asawe mo Allah yaari duni fa hande am fedde de enden wado am batu joda haale mun nani ko Uzairu Mamman Amadu kanduni fa hande ardi do fedde de enden ni nani ko famtini do batu jango hu enden ko Moktar Ahmadu waddi firta dengal fulfulde.
Tous les samedis en organisant
asaye fu minen gada batu joda kalen ko nafata himbe to min golliditta hokkobe habaruji ka e gollidobe labi internet ko wadata himbe bayla jikkuji mabbe asawe o min gadan batu joda kalen do filla guika ko wauta lati jainari ko min tuugi der mun ni woni fantingo sukabe lokkol sadarma ko woni der guika der lokkol ko latoyto ekkitade no jainari wadirte gam illa suka no fandi no lokkol no janga de ni wawi no wujirte to ba Allah wadi mauni latake gollowo no andi no wujirte fa lato gado jainari dun no lawol ko fantinta sukabe ummatore boddo idi guikaji ko watte der jangirde lokol gallato bibbe leydi gasube
seront des citoyens modèles.
Region maradi ni de en dari der mun ni hande de mbawi ude ko nyaw katu mawdo biete do grip aviaire der franciere nyaw gerode e jawle e poli e ko nande titta no tawa der chakantara je de ndam fa warde hande ngada nyawdu fanden ko wanguno to andan shadu kori sappo e jena lewru janvier tan dubu nan dide laso etati no kuje kese didi godon bourgeois e kanduni fa hande der commune sabo machi nyawgu andan wango to andan subako andan ni labi joddinama ganduru didde nyawgu andan nani ko docteur Boubacar Issa Yakuba ardido sarusi wutuner maradi famtindo majunko Mohamed Mama waddi firta dengal fulfulde.
Le premier foyer
ko arano to gortode birete de lunkuru gortode herme e sappo e joy kan hebida nyawgon di fudi bati der wuro maradi bangere burja min kebi nokkugon to gortode birete kan di chapande joy e nay nyawgon nangi chapande tati e jetati bati ko boyay dun der wuro sabon mashi to nokku to gorto e birete chapande nay e jeego o nyawgun nangi noga e jeddi baati denne deni hi sama de leydi maradi nokkuje to gorto de birete tati nyawgun wangi illa ko nyawgun wangi de leydi Niger kero labi kisnoji joddinama no wodi do to diida majji ewete der departementaji din no wodi taykaaki ki wonno wade de luube to gorto de sonnete de leydi maradi tile noga e jeddi kamil lildi diidan ton en nyamay ga nyawgun ewi jeddi no tawra e nyawgun joy hana nyawgun no sappo e nay kando hantay gina
Gan hebude musola timminde lural ko tawete caka remoɓe e duroɓe e commune Rua Fan to ni der département de Sawa waddi ko ardiɓe cakantaraji e ndani gada yilaru nane fahande no tawra yilaru ko firta ko e himɓe nani ko Nafiu Habu maire commune Rua Fan o ndani wi'i do majjum ko Hawa Ousmane waddi firta dengal fulfulde
si daman zamana
illuden duro e demo fubi sudu woturu ni non wodi fitinaji kona tanno hakkunde durobe remobe sayni min bi'a yettore Allah jondo dum deccinake sabe Allah e labi ko jaadi misali gadanol durobe remobe tindinoje de en koji le dubino didi cakitide di min kebino fitinaji konati hakkunde durobe remobe ka non jon o mosala mudu hebanama Allah e tindinoje gonade no wadane himbe e labi di bekani tokkude jon do sai min bi'a yettore Allah fa warde jom min kebayi to rafinaral nati hakkunde duro e remo fa dum wada fitina
Département ga kanduni fa handen der mun ga renude ladde e jaaye cakantaraje den misal to anden ladde tawane filol peta albarkeze waddi ko himbe sire albarkeze den den ni juddini sigila mu en ga renude ladde e jaaye mu embe enda miccinten himbe duni fa handen ko peta ga enden duni fa handen no limte der no kure indirane to sigila kawjido filla o enda biyetedo ramsar juddina hawjo nani ko colonel ibrahim madugu nyenyudo do golle do mo ladde e jaaye tawado do inde sigila o enda ni famtini ko raylatu sumana waddi firta dengal fulfulde
un village dans la zone de Gaya
wuro albarkaize tawango de lady Gaya wuro non bawungo kawjaki jawdi ko bibbe wurobe den ko e mabbe siridu ibe kada neddo fu wada tamaki liddi hano illa gada dungu fa yotto lewru avril ibe godi himbe gadobe ewtinaki wakati warde wakati deni wakati on yottake ibe kokka nyalane de neddo fu wauta wadi tamaki be gada andinoje keral wuroji no wodi itte sedda ko yobata den ko tamu der itte kokketede wurogon no heba bakamun gomnati do no wodi bakamun denni ongi dabaregi lobbino do fi kawjaki jawdi tawande leleedi ano diam en moy fu no nawtoro emu jawdi di no hunde do mani
Sarki noma na biyan lamido remoɓe teddungal non fa handen yaade e neddo fu mella no kure de enda amma lamorgal gal enda duni fa handen de en dari no ferduri nokku de region yiji redu leydi Niger nani yewtere Alhaji Issoufou Abdoulaye Sarki noma sappo e goobo dogon duci e mama ada ko firta dengal fulfulde
Si sarki noma nan
o mawdo remobe wodi du konna kanko burta nimbe fujeeli gasudi jonkay ko gawrindin jawle ngoni no torradum o yari boytali makko ton matankari to lamido leji arewa on woyi be ngidi faabede lamido arewa du wi'ay hunde fuy ni dum ummini njaaki loogal to ardi dun na ko to be jotti to watti sawru makko fiide jeelu no wi nani jawle gonde no torrima der gesedem den no lamido leji on wi ton nangude nyalande hande nde melima mawdo remobe don lamare mawdo remobe juwi
roto sarki no mata hito
lamido kan wattata neddo nokkure de
kore ko sarki ke nada
gonga lamido leydi on kam mella tamo artudo hokkede lamu wita kana dumey wodi do wangari jonon sanne harto demal nde e ko hande dum fu
no na zamani
dum e fero dir lamido demal region arewa e lami be demal region
Mine misali le wura amin do dum latake hunde tawangal safele bangere de min goni de wita kenana bangere mawdo remobe am
neddo de hettay gawri dunni no jodo do laamu mudum
sina nan sakin no manshi
imoye e jonde inde mawdo remobe wodi du dubi majjum laso e joyni gam illa mido jangina l'école non na ko yottade hande
kolkinani ke sakin no ma ilaayen
de neddo hettay bafu no jodo do laamu mudum
ko dami honi ina nan sakin
ba ko mi wadai gawri sanne min ni woni laamido remobe am
no mana aha
dume fero diri demal hanne egal denno
ah no man gaskiya hisabilillah
se ko Allah demal den e ko hande wona gotum gan sarobe amin tabi leji ndi no wodi sambe burde hande amma hande ataman suka roni e mami dum gesa latinga buri dubi hamre no reme denne seni wallita ka fu hepta ta hunde fuyle magga
gore za tai tai wani abu
golle demal ya deso ko du wada non
ya sunan ka wala
kambe nini tani rabe anno amma suka be hande ngida demal ndoti jodu ilwano dubi la soji tati tewta tana ndono dum farto demal
kingonen shi
bandrabe tinani be habaruji studio kalangu fulfulle do kokol habaruji meden timmata assalamu alaikum.